Anna, Anna. Remixing
you
the dance.
You know you're big.
Oh, na 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 na.
Denza Didi remix. Oh, oh, oh,
oh, na 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 na. Jangu jangu kulage, kulage kulage kulage.
Kulage omukwano gwenyi n'omungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage kulage.
Kulage omukwano gwenyi na mama. Chofu nyerero, oh 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 oh. Kono jimka, yeah. So musajja bulicho, oh oh. Oh mulungi kono nyama. Togenda kwejusa, yeah. Inze gwofunye inze bulicho kono nyama. Oh my lele baby. Nze chema nyina kulira kuchidima. Mubye nyina nyina stamina. Esimbi sirina 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 sirina. Na yomu kwa nogoma nyina. So musanya ye kakasa. Ebya chia ye sibirina. Kalo mulonji wange mama sembera. Kulage ebya ngevi nyina mama.
Jangu kulage, kulage kulage.
Kulage omukwano gwenyina mungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage.
Kulage omukwano gwenyina mama.
Jangu kulage, kulage kulage.
Kulage omukwano gwenyina mungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage.
Kulage amapenzi gwenyina mama. Mwana muwala olila kenyo. Oh oh, so musanya gofunyo mtu. Kenda tayeka webaze katonda. Webaze chucha kone tele. Oh oh oh, oh ulamu wa usene te mama. Mubyo mukwano limu wanguzi. Oh oh oh, oh mulunji wange mama laba. Oh oh, binji biengendo kukulaka. Kulambu se kulage bino kulage bidi. Bidi bai, oh oh mulunji we simye. Tayo mukwano webaze katonda. Chakole de chamu wendole. Tuchema nyina kulira kuchidima. Mubye nyina nyina stamina. Esimbi sirina 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 sirina. Tayo mukwano gomba nyina.
Jangu kulage, kulage kulage.
Kulago mukwano gwenyina mungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage.
Kulago mukwano gwenyina mama.
Jangu kulage, kulage kulage.
Kulago mukwano gwenyina mungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage.
Kulaga mapenzi gwenyina mama.
Oh na 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 na. Ndi Kenza Didi.
Oh na 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 na.
Lady, my pretty girl, nenda kulaga omukwano gw'ekimemete. Kulaga ebino, kulaga ebiri, oh mulungi wange.
Oh my baby, oh mulungi nange nasiimye.
Kuba nkufunye, ani nkufunye. Ogenda kubeera wange ebbanga lyonna. Kale nkufunye, baby nkufunye.
Njagala obe wange lady. Njagala nkutwale wa Mose Radio. Akuyimbira obuyimba bw'omukwano. Kutwale ne wale Kisasi Kalema. Naye akuyimbire omulungi. Aziza zoni naye bwatyo gyali. Obuyimba bwe bulungi mama Kamala. Nga bw'omukwano bulimu amapenzi. Kale omulungi. Nga kw'otadde ebirungi binyitoko. Bye ngenda okufunira oh my lady.
Jangu kulage.
Kulaga omukwano gwenyina mungi.
Jangu jangu kulage, kulage kulage.
Kulaga omukwano gwenyina mama.
Jangu kulage, kulage.
Kulaga omukwano gwenyina mungi.
Sitamina, sitamina, sitamina.